waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Madaxda Australia iyo New Zealand ayaa sheegay inay ka wada hadleen waxa loogu yeeray xeendaab karantiil oo labada dal ay sameystaan, taasoo macnaheedu yahay in labada dal la isu furo iyadoo labada dalba isku dayayaan in laga gudbo xanibaadaha coronavirus. Laakiin sida warbixintan ka muuqata, dib u furidda labada dal ayaan noqon doonin wax sahlan ama si dhaqso ah mid loo hirgeliyo. Waa yaryihiin laba dal oo adduunka ku yaal oo xiriirkoodu isaga dhow yahay New Zealand iyo Australia. Inay u safraan ama ka shaqaystaan muwaadiniinta labada dalba dalka kale waa mid sharciyan hore loo ballanqaaday, waxayna ka turjumaysaa sida dhibaatada coronavirus ay qoto dheer u yeelatay oo ay dhalisay in Australia xataa ay xadkeeda ka xirato New Zealand, sidoo kalena New Zealand ay ka xirato xadkeeda Australia. Laakiin hadda labada dal ayaa isku dayaya inay khafiifiyaan xanibaadaha oo lagu noqdo wax u eg noloshii caadiga ahayd, kadib markii labada dalba ay ku guuleysteen marka loo barbardhigo adduunka intiisa kale inay caabuqa xakameeyaan. Ra'iisul wasaaradda New Zealand Jacinda Ardern ayaa hadal ka jeedisay golaha qaranka Australia kadib markii uu ku casuumay dhiggeeda Australia Scott Morrison. Mawduuca ay labada hogaamiye ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa sidii dib loogu furi lahaa socdaalka labada dal u dhexeeya, inkastoo labada dal midkoodna uusan diyaar u ahayn inay furaan socdaalka caalamka intiisa kale. Mr. Ardern ayaa sheegtay inay labada dal badan u tahay in la furo xadadka.
Australians and New Zealanders travel across the ditch more than they do anywhere else. New Zealand is Australia's second largest source of tourists after China.
Australianka iyo dadka New Zealand ba waxay isaga gudbaan badda Tasman ee u dhaxaysa labada dal in ka badan inta adduunka intiisa kale ay u safraan. New Zealand waa dalka labaad ee Australia dalxiisayaasha ugu badan ay uga yimaadaan marka laga reebo China. Waxaa booqday 1.2 million oo dadka reer New Zealand sanadkii la soo dhaafay, waxaana New Zealand soo booqday ayay tiri 1.6 million oo Australiana, marka labada dalba way ka faa'iidayaan inay safarada u dhexeeya ay dib u bilaabaan. Mr. Morrison ayaa inta badan ku raacay, laakiin wuxuu u digay qof kasta oo moodaya in socdaalka labada dal u dhexeeya inuu si dhaqso ah u bilaaban doono. Wuxuu sheegay in shacabka Australia loo ogolaanayo oo keliya inay New Zealand u safraan marka ay awoodi karaan, ayuu yiri, inay si xora ugu safri karaan dalkooda gudihiisa waa Australia.
The Prime Minister and I have been now for several weeks been talking about a safe travel zone between Australia and New Zealand. It is still
Ra'iisul wasaaradda iyo anigu intii asbuucya ah waxaanu ka wada hadlaynay socdaalka labada dal, welina waqti ayaa ka harsan intuusan bilaabin. Waase inaan sii shaacino inay bilaaban doonaan, sababtoo ah waxay qayb ka tahay waddada dib u soo kabashada. Australia iyo New Zealand waxay bilaabayaan sidii adduunka intiisa kale ay ugu xirnaan lahaayeen mar kale. Meesha dabcan ugu horeysa ee aan ka bilaabaynana waa Australia iyo New Zealand inay isu furmaan, waana dhacaysa, laakiin mid dhacaysa asbuuca soo socda iyo wax u dhow ma aha. Miss Ardern ayaa sheegtay in abuuridda xayndaabkan labada dal uu shaqayn karo oo keliya haddii aysan jirin shuruudo karantiil.
The whole purpose of us discussing the possibility of having a bubble of sorts between us, a safe zone of travel.
Ujeedada ugu weyn ee aan uga wada hadlayno xayndaabka labada dal ama laysugu socdaali karo waa inaysan jirin wax iskarantiil ah marka qofku socdaalo. Qof kastana wuu garan karaa in haddii la yiraahdo markaad dalkaas tagto waa lagu karantiilayaa inaysan dadku safrayn. Marka weli shaqo badan ayaa noo taala ka hor inta aynaan hirgelin fikirkan, laakiin waxaan u sii sheegaynaa arrintan maadaama ay faa'iido noogu jirto, ayay tiri. Waxay intaa ku dartay in dulqaad badan loo baahan yahay si arrintan loo dhaqangeliyo.
I think simply the position that I would take on behalf of New Zealand is that when we feel comfortable and confident.
Waxay ila tahay in go'aanka aan qaadanayo anoo New Zealand matalaya inay tahay in markii aan ku qanacno kuna kalsoonaano in dad xanuunka qaba aysan nooga imaanayn Australia, annaguna aynaan u dhoofinayn xanuunka, markaas ayaan isu socdaali karnaa, ayay tiri. Inkastoo ammaanku yahay kan mudnaanta koowaad la siinayo, balse ma ahayn arrinta keliya. Labada dalba waxay doonayaan inay dhaqaalahooda ka bixiyaan hoos u dhaca ka dhashay COVID-19. Dalxiiska ayaa 300% ku biiriya dhaqaalaha guud ee dalka Australia, taasoo ah $10 billion sanadkiiba. New Zealand wuxuu dalxiisku ka yahay 600% dhaqaalaha guud, wuxuuna shaqo siiyaa 7.5% shaqaalaha New Zealand. Mr. Morrison ayaa sheegay in dib u furidda socdaalka u dhexeeya labada dal ay faa'iido u keenayso qaybo muhiima oo dhaqaalaha ah.
Particularly for states like Queensland, there is a much greater share of that tourism travel that comes out of New Zealand into Queensland. And as we're building...
Gaar ahaan gobolada sida Queensland, dad badan oo dalxiisayaasha New Zealand waxay tagaan Queensland. Innagoo dib u dhisayna dhaqaalaheena gaar ahaan socdaalka u dhexeeya labada dal, shirkadaha diyaaradaha ayaa ka faa'iideysanaya, taasoo muhiim u ah shaqooyinka shirkadahaasi. Marka waanu iska kaashanaynaa. Hadalhaynta socdaalka labada dal ayaa imanaysa iyadoo New Zealand ay gashay maalintii labaad oo aan laga helin qof cusub oo xanuunku ku dhacay. Laakiin madaxa caafimaadka New Zealand, Ashley Bloomfield, ayaa dadka ku boorinaya inay feejignaadaan.
Of course, we must stick to the plan. The worst thing we could do now is celebrate success early before the full-time whistle blows.
Dabcan waa inaan hawsha sideedii u wadno. Waxa ugu xun oo aan samayn karno waa inaan dabaaldegno iyadoo aan weli la yeerin firimbigii dhammaadka cayaarta oo aan khatar gelino wixii noo soo qabsoomay. Inkastoo labada dal rajo fiican muujinayaana, haddana halkudhaggu waa hala foojignaado.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.